ngesikade ngiqala ukuba ngomkristu ngangeke ngibuze ukuthi ekaze ngani uJesu wangifela kungani angenakho konke lokhu kuhlupheka emva kwakho konke angisona isigebengu angitshontshanga angihlukumezanga muntu angibulalanga ngani ngempela angikubingelele ngikwamukele futhi enkosini efresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks futhi lokho kanye mna nawe esayise besithaye asibabe kakhulu ngaleyo ndlela uthini asibabe ngaleyo ndlela yebo siwenzile amaphutha endleleni yebo ikhona izinto esithi masibuka esithe esingazenzanga kahle futhi nakanjani ngeke sibahuzula abantu esabahuzula phambilini uma ngase kuthiwa sineke ithuba lesibili kodwa manje uJesu ukufa kwakhe esiphambanweni ngempela ngenxa yethu nje nakuba kunjalo uNkulunkulu uNkulunkulu ongcwele ozinga lakhe lingumnqamla juqu ong 100% ongashintshi futhi uNkulunkulu wobulungiswa futhi phela uma kuwukuthi lo uNkulunkulu khona uma kuwukuthi uNkulunkulu onjalo nguye khona ngeke wamfuna abe nalobulungiswa obuqinile hayi ngibona ukuthi kuyobanzima angethi futhi kuyamangaza ukuthi yena kanye lo uNkulunkulu uNkulunkulu wothando futhi ubulungiswa nothando nguye neyinqotho lokho unjalo nje ngakho indlela kuphele ukusithanda nokubona ubulungiswa bakhe benziwe kwabe kuukuthumela uJesu indodana yakhe ukuzobethelwa achithe igazi lakhe adele ukuphila kwakhe ukukhokhelisono sami nesakho isambulo 1 verse 4 no 5 makube kini umusa nokuthula okuvela kuye okhona nowaye khona nozayo Naku Jesu Kristu ufakazo thembekayo izibulo labafileyo nombuso wabakhosi omhlaba kuye osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe Njengoba uChalice Spurgeon ebeka kanje Ukuyiphatha kahle kungenza ukuthi ungangenisa inhlobo ejele kodwa kubiza igazi lika Jesu kuphela ukwenza ungangeni esihogweni Yilo kanyezwi lika Nkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. I-devotion e-fresh insuku zonke ungayithola nge-WhatsApp inombolo yethu ithi 067-706-0077. Kungenjalo, ngena kwi-Facebook page yethu ethi izwi eli-fresh.